Studio 80 Halaji Malifu.
Ɗo yo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sanogo to ɓoggi jannde ka faandu haala Mamadou Samasiku jam ñalli sakiraaɓe heeɗiɓe. Kenyan woni ko gouvernement o yamri yo fuɗɗita immadraji baali politique sindade nonno gila ñande 10 avril anniyaka jetti gila joni pelle yogaje. Sembinde tinnare jamare yuddunde men yuddunde tampere weltere wakkati woni fanda projet mo milliard ngaji tati fuɗɗunde Kenyan to UM Mali. Sukaɓe ben hewɓe nanawtoro wattuji foftere yaade ley galluji mawɗe kuteji hoɗi goni e kabar muɗum dow birki yo e ley yewtere meɗen dossier semaine ɗin goni semi kabaruji amen hannde kikiɗe alkamsare 10 juillet 2024. Bisimilla sakiraɓe. Lamkoɓeɓe ɓamben immini anniya sindugol golleji pelle politique ɗe ben Kenyan ɗum ɗo humpita ley batu ministre en e wi lamɓiɓe fandagal ngol ɗo sindigol ben wonno e hewtugol daƴira e ley laddinal batu moɗo kaltidel hakkude ɓiɓɓe leydi Mali. Politinkoɓe janginoɓe jandeji duure en jetti sanne kaɗo anniya fadde ka signine Mahamman Baba Kunta wonko heɓane kaɗe fostango Oumar Wagalo e Alsisi.
Oɗo anniyamo gouvernement o ɓami o fedde M5 RFP Mali courant hollitiɗi weltiki do hen sanne. Kanko jokko laamiɗo nde ɗo fedde docteur Mohamadou Konaté oyomo haaja yimɓele politique nanngaɓe ñalawma hannde o joppite.
Min kam miɗo mil jonka gouvernement o faami wiide sériyawol ngol ɓe ɓamigol wala fuɗɗo haɓɓi. Ɗum saabi jaati so yimɓe nanngaɓe kammara yeddi ɗum ana haani ko yoppite. Gouvernement o hoore hollitino anniya ko yoppino ɗum ɓamde oɗo sariya ko woni yalla jooɗa haalaji hakkunde malinkoɓe ana heɓa waɗirde no wooɗiri. Nanga gaɗɗiɗine fuu caggal oɗo batu waɗi.
Ko laamu o holliti wiide yimɓele joyno politique ɓe puɗɗita golleji muɗum ɗi ko ana wawi latata sababu fa ɓe lena iblisaji jamare nde. Noon kanko docteur Ahmadou Touré o hollitiri wiide oɗo jannginowo jande dow duwre o wi oɗo anniyan domta ko ɓooyi.
Lawol ngol ɓe jokki jongol ka ana haani yettede san, saabi ɗum ana hollita wiide eɓe landini jonka waddude parti politique en jodda haala. Batu mawɗo hoore holliti wiide gouvernement o kañe baale yimɓele gaɗoɓe politique ley leydi ana haani ko tinno jonka waɗa ko wawi fuu yalla bilisa ana heewa ɓuytade ley leydi.
Miccitiɗen wille 10 lewru avril ɓe non du golleji pelle politique kañi association ngaji muɗum fuu laamo hollitiwde darne ley leydi ndi.
Sacrement tout haalay mo du kabar banga bem Facebook X on Twitter kiɗo holtan wiide wetere wakkati ben laati sababu yaltugol ko watanoko jetto yimɓele ben wattu mo capantato e ñeegomo gonagara ley Mali saabi tewtude golle ɗum ɗo ana tonga e ley ben immadraji OIM ben humanide kabaru mbittoɓe ley Mali. Ɗiɗo jatteji humpitama ñande ben on Kenya 10 juillet wattu fuɗɗugol golleji dow projet luɗoɗo Nexus nden noon mo itti jawde muɗum e royaume Belgique hono hakke alhaali millioji joyi euro ana wara milliardngaji tati CFA nden OIM hinoto hum immadraji oɗo projet o. Moussa Mali Sukou tama toon keɗɗana ko heɓane ɗo fasango Alsisi Ousmane Ñalbouli.
Kanko kumminiɗo kabaruji golle ambassade Belgique le leydi amen ndi ɗum woni Patrick Debwek holliti wiide oɗo projet waran faabade san yimɓel ɓe waytagol wakkati o yettini torda.
O projet fanda muɗum yo faabade jaleñi bisimoji yimɓe e guɓe wonɓe ley Mali dartiliɗu al adara yimɓe e guɓe iwde sigaso yaade kay yimɓe wonɓe ley muɗum ana ɓuuri ujunaji temedde ron.
Olivier Grosjean kañum woni arɗo kumaniɗo nele OIM le leydi amen ndi holti wiide ngoɗo heeƴo yimɓel jahoɓe joola yimɓel igguɓe jonde mumen jañeli toɓe bisiminte fa yetto yimɓel kumaniɓe kabaruji demal waɗana ɗum.
Dartude hen no keɓal waɗirta kañe kabaru waylitagol wattu ana e sababuji ko watta fa yimɓe iwa ley leyɗi mumen. Saɗeji ɗi OIM ɓami ana fawi dow dartude no tiɗallaji ɗi keɓinirte jogla fa yagol joolare haɓɓe kina kabaru waylitagol wattu huncane hoore.
Ministre malinkoɓe jooɗiɓe joola ɗum woni Moussa Aga Atayer ka holliti kuyal muɗum sanne fewde oɗo anniya.
Ley Mali ley yimɓe temedron fuu ko yahata capanɗe jeɗɗo e nayon golle demal woni ko ɓuuri wadde. Demal ana jogui tiɗallaji saabi kutteji waylitagol wattu. Sinin ko hakkillo heɓi faabirede jawdi ana wawi nafude ɗe nokkuji ɗiɗi e yagol joolare heewi ley mumen sanne ley Mali.
Gouverneur M baale société civile fayato golliɓe woɓɓe kumaniɓe kabaruji saɗɗa jawdi fedde OIM woni kawtuɓe e oɗo batu.
le mallo ta kam vide inde finata waji di wana tan yirani urdi sato yo di rabinde en wi yo inde ji waji na rabinire yalla yimbe le jogabe non nudira dun dun do wen itakama le jani li kewdi ledindi yowi dun do alhali na bun nafaka na koro bilido inde joomu ramatu haydara wonko hebe na gado fasam umar wagolo e usaini sise
ko hewe jamarne fu holli tiwide soode suko yo holude jilli fewde e mudun dum wadi so wakati ja tawan noddirtebe usman be no dira dum usu na no dirtebe musa be dubbe no dira dum e bala
usman izon rakosis
usman be pamdini dum seda de be mbiya uzu wayrabe am no dirta kam uzu sande musa bala trawere mbiyetemi imbe na no dira kam bala mi inditira mani sabi tokaram gondo mamma kanko dun o mo wiyeno bala min ka mi do yidi inde
ne o ngon kadine
so de ne do wakati ja taw yo rabbi inde inde de non wakati ja taw inde goddan ton yo inde fina tawa non sananta de gangal haldi dum jati wana ko yafi kanko andando ko bar ne dako no dirte chefing sisoko wonko mo sifido hen
donner le nom de papou de mamie
no dirde ne do papou na mamie fadde be no direni ana hani yewede fa gasa sabi mi yifa hewi yimbe na kabo sabi be jida yimbe no dirabe papou na mamie katin jom galle no dirte do papou onon jati yewe ko dum wawi waddude
je pense que cela peut avoir
ko pour hewde chowobe fu atawakati inde jomu de tan be pudata sobe taccha kanko no dirte ben serif jabati andando ko baro fina tawa o hollitidi wakkatiji du idon waylite
e fina tawa so rokia woni indema rokia nino le adiaji tuba kube ana wawi wiyede rose inde pammarel non ko wayrabe ma na gidirabe ma noddirte ka dun e fina tawa walda lawol so tawi fatumata kewbe ngoni ton odon bawi wiide tan fatumata numero arande kanyo fatumata numero didi timmi sallaybe bawi sendede tan wadira
so de neddo idum e fina tawa yo hunde ko anda sanne e nokkule meden de
to kulgutum hultan wiide kenyan jande famu ben fawde dinankobe wadama e ben fawde maccu ko to kulkruto ndenno landi dun e woni ben fanda kortongal wono faminde be e kaydun hubutinde be do kabaru maccu ko yalla dun do nangota gollede e le nuku nuku warta nogo yimbe ngali gardi ngal kortor ngal landi din non temet
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
nden wattu vacances suwabe hawbe gonbe lekkitoji ambion dan yama woni worde le galluje mudo yalla be bedoro famu nudo on kabaruji majji wurdi bangal nyamduji ben yewtreje ko nande mudun tama non wurdi wakkat jono yalla bedoro famu est jara o hajaba men yogabe wonku hebanen kedda fustango usen sisi e usman nyali buli
newe bo may
machina njeyami mi do yidi wadude vacances ngaji am to mamam debbo bomako mi heban kadule kewde som hoti ngendi amin mi halna ya wayrabe am balde ko ngammin mi meda ya to neddo wadude vacances ndam jabata mi ya mi duroyan dabaji ami
no sawani boge
don yo sede fuji sukabe be baflabe to menya e sigaso jibbe wadde golleje jewtinoje tawene sukabe wombe bamako kanyen bi yida yaade nuku fu keddoto do sabi ko kasendin ko waawi yewtinde dum en fu anado
bona decide
bamino anniya yaade nuku goto tammi do wonde domde taf min wara iwde mali ko jimmi sande woni yaade yiri majjo min e den dan goto yaata ton to goggo ami min pidaya e vacances ka o mi do yidi hedda
Bamako et tout.
Canon, Sarabe, Wampe Segu, Kora, et Muti, on a horse in limbe. You put a suka mupen yade nukuja guade, sini, evi yagabe, fanda mudun, yorenu debe, what a collective de, yet them what to foftre, mobekani janginedu.
For them don't jam, madame.
Mida, you put a chukule amtanja vacas, minjam in gada face of but the supper join our noga, minjam in gilo, nam yopa can't be in the winjade, in gilo, and garculunguru, ekito to gole, be ekito jandeli vacans for the ecolant. Guess a chukule amja. Salla e ben bawa andude dum so septembre wari demmi accata be ja ekol
doni kalam fanana
sarabe wombe do bamako do an gad e bawde mu ben fu fa gadno suka mu ben ko kasindini fu ko be gadirta dun pati suka be mu yaade nukuji godde leybe ana hen mohammed kuyate gondo diane wala fo bugu
personnellement nagad
mine hore am chukule am jata vacances kulle de baylitiki wakati vacances e pijan sande fide ballon so be ngari min nanna yam be ura ana bange amin do
mur kalan rolaw
fa han de capitangal sarabe ko koltivide wonko gatti sugabe mu
en e coltivide fa sukama heba birgol lobbol an hano heddo heddema kay bama o wada ko jidda tiagal dun janginama kulleji goddi
mano ko sisa gele
wakati newaki ti dalla won nokku fu mi shotto nyamdu ikoy amde wi ana balla kam e golleji di min neldan tukolil an gorengel ekkito yo in gol moto nenka be paman kulle kewde
arat sigata bulla barako ko
e wi andino kabaru nedda ko kasum dambele gondo segu yaade nokkuje godde nafa mudun ana mawni bangal yirwere suka dun sabi e wi mako dawol saarabe jomun e saarabe bismobe jomun ana kan hokkunide hakillaji fa suko heba birgol lobbol
dem sene kalaro kacha
be njata to munbe ana hani famde wiide be cugolo ekkolno tondube garbe jangude ana hani ko be ekkito teddingol kanyo aadiyaji men
kasa ana ta classiula
ko latifu o andindo kabaru nedda ko ana wajo saarabe tan ko ganni suka mubben ko wawi yewtinde dum ben le o watti foftere sabi e wi makko e dum isan bangal yirwere suka
sekko to katne kabar yo hande mi tondo sat fundo bangal la kuno funi 3321 mere mere non ko non famdi football in nogen tan tawde le telephone jomu do sere yotre meden magazine yotre meden magazine yo kabar suka be yo dum majjugol suka be go mbed ko sakiti wadade yo to yirma joton suka mu dubi sap dubi jetti majji non mbed fatumbo yitede wattu 30 juillet ben kango jilet kulbali won ko woni bangal mudu kedo fa sangu min ne Hussein Cissé yo en kirejam kureji jarankobe to wirma jo dende ngondo e badade bamako ngadi baldi tati na mbemban sanne wattu mu be keba fi kabaru bingel mabbe aliyo min jide abirodo suko o yaya jara le galli magutun o jantani min kabar mudum
abora be ko mo wondi no e fijudinde mirabe makko sella nenka e si debbo mawni ko debbo neli suko goto lumo zerni sallamo sorne do hunde goto den on suko dum wi o dowta dum ko be njata ko o darni jom mutu bettotodo o wi on yoppamo yeso on jom motodun nabi ma fa luma cité sirakoro ko kanyum etti min darti ma fa min tampi
min ga dessé
sababu majjugol sukaɓeɓe na keewi ɗo fof wattu foftere sukaɓe heɓo no kinno golleji goɗɗi alhaali mbawɗo latade sababu ɓe majja sukaɓe yogaɓe ɓemi jiidi bamako ɗo fi dabareji ndennagu koye mabɓe
ley duumare min pijata so wona nele e nele min jaltata mi fiyayam ballon ley duumare mawde banankabugu nde fa banankabugu mi majjata mi yata ɗo woɗɗi miɗo ekkito moƴƴingol moto luumo so a yiɗo woɗɗi a majjan a yiitatake kadi miɗo janngaya Moussa Bougou dum woɗɗi ka mine abba amin jaadata
ana am fagarita
sarabe heɓe hultiwide na metta sanne e humputingol majjugol sukaɓe to gaw bamako yurusoma yoru won dabareji ɗi mawɓe galle en politi
aujourd'hui sel handen no ɗum yaratano ana hayna yimɓe eɗum nodda en fuu sababuji seeɗa gon hen eɗen mbawi wiide saabi laaliɓe noon hannden eɗen jiiya yimɓe ana jarano bokkiri fuu jola eɗen jiiya haaɓoji na sato jaati yimɓe ana natta leleyɗe feyiyatake jonka kawral yimɓe laaliɓe ana wonde moƴƴinede hoto fuu haya ɗum ɗum saabi no nokku o worrino salla eɗen keeɓa iwde e ɗi kulle kañu torraji ɗi saaraɓe ɓe fuu ana kani kakkillade
majjugol sukaɓe wona fe hunde heyre e wi kanko dunke neɗɗoɗa ko Seydou Magassa ka noon ko ɗum heewi ɗiɗo wattuji ɗi ko o jaati sugulla mawɗo bange goɗɗo ɗum no dardi saaraɓe ɓe heɓude sanne sukaɓe ɓe
miɗo dara neldude sukaɓe ɓe ɓen janggaya ɓuuro aala so wona kañum min naɓanɓe ɓe ekkitoyo golleji so eɗen kayba sukaɓe ɓe wawa wande kulle tawa saaraɓe mabɓe anday sato miccitinde ɓe fade ɓe gabba caggal neɗɗo moɓe anda ana hani ko sukaɓe dokke ko gatta kañum e dun neɗɗo tawe ton kayboɓe ɓe wakkati fur kalfine e sukaɓe men yimɓe mbawɓe hinnade ɓe sande an hani birude sukama haybude mo jamma e ñalowo
fedde humanide hakkeji tomonta en hultiwide yontere fof fanɗi fof nde yutinte majjugol sukaɓe ɗiɗo e wi Mamadou Lamine Diarra goto yimɓele fedde nde won dabareji piyaɗi yalla hinnade kabaru muɗum
spécifiquement ɗo amin ɗo dabareji komin ɓamin goni neldude dow bembereji amin kañum e yimɓe mballoɓe min ɗi kuna funuji salla sukaɓe na heeɓa renade min puɗɗi jaati haalande won hooreɓe men a sikkan brigade des mers ɓe min kalani hono ɗi golleji anni kewa yaade haya ɓe gaɗa koɓe mbawi ka saaraɓe kani hinnade sukaɓe sakko inniraɗo
notamment les mamans
ele oɗo alhaali won ko fedde mari mu guila balɗe yogaji ne waɗa gajate hakkude roɓe do oɗo kabaru o andon wiide kala ko laati sifa majjugol suka jittugol makko kay ana yowi do immadraji gaɗeteɗi ɗon e ɗon tawa ɗum goto foof na humpitodira e kabaru muɗum nde wi honjotoɓe